kuvare nakulaba sasigala chimu na menye kabi wagu wagu kale nalaba bifananyi naye mama byantabula tabula nane muzingiri yokukufuna nenkubya mwengeri yokulaba natwanyumya kusimu olo mama mama lwasuka nalinga nyumya nekuini akaseko koseka seka ngabwoyogera kandetero kwagala okuwasa wandaludde luno eyaliyako w'ebyalavu munnange
laba
bwenendakano ogenda kunswasa swasa nalayira biki bino tisirita mulavu nswadde nze
laba bwenendakano ogenda kunswasa swasa
onkosa biki bino eyaliyako w'ebyalavu nfudde nze
endakano
nange ewunya gye wazaalibwa ddala weeyo awatakyama olabika toli wakunu nsiki kugiragiranye wandiba malayika nga wava mu ggulo gyombonyebonye ontabangute osensute mwana gwe wankuba I admit the truth, I'm down for you, ready for the way the Lord. Jangwe no no ndabaku.
Tosuka ebirungi bino.
Nsaba kadde kuva kumakya.
Awo tebakwebaka.
Wanda ludde luno eyaliyako w'ebyalavu munnange.
Laba mwemenye
endakaano. Ogenda kunswasa swasa nalayira biki bino tisirita mulavu nswadde nze
laba wemenye endakaano ogenda kunswasa swasa
onkosa biki bino eyaliyako w'ebyalavu nfudde nze
laba wemenye
endakaano
ogenda kunswasa swasa
Producer Jonah.
Obondo pano pa, wenkuta sita, ze kakasa. Obanku banku we, weziba songa zote bijja kunuma. Wanda luteruno, eyali yako we byalavu. Laba bwentaga, njirata ya galangako. Ebinzi takukwe wakula bulungi banange omukakamu omulungi nga gwe tasangika munyambe banange mfunye makasole kalavu obandoota ono gwe nanonya sikyazunze mundeke nze sikyanoonya wanda ludde luno eyaliyako w'ebyalavu munnange
laba bwemenye endakaano ogenda kunswasa swasa
nalayira biki bino tisirita mulavu nswadde nze
laba bwemenye endakaano ogenda kunswasa swasa
Jonah Pro John Hill Kyobe yasinga